knock on my real thin pops. Oi.
Pocket good.
Mi sawa, mi kusempenzi. Ila nisikose kitu kimoja. Sawa, niye kishenzi. Lakini nikipate cha kujipoza. Dawa, dawa yangu ya moyo, ya moyo, moyoni. Nimesha sema na moyo, na moyo. I really, really need a one thing. I really, really need a one thing. Na nikipata hicho kitu minta mtafurahi sana. I really, really need a one thing. Asa kwa nini sikipati. Na tuwaza kwa siku nika kamilioni moja. O Mungu naomba atoke mtu ataka enijali na apende kunipa milioni moja. Angalau nipunguze wenge naomba. Kama kuna mtu anaye nikubali ule kinoma nipe milioni moja. Itasolve shida zangu ona. Million, 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 million moja.
Moja.
Million, million, million moja.
Moja.
Million, 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 million moja.
Moja.
Million, million, million moja. Budget kichwani.
What you say, what you say?
Budget kichwani. Inahitajika nisogeze mali flani. Na itanitoa stress. Kuna budget kichwani. Yani natamani nipate nguo mpya na simu kali. Nile chakula ni rest.
I really, really need a one thing. I really, really need a one thing. Nikipata hicho kitu minta mtafurahi sana.
I really, really need a one thing. Asa kwa nini sikipati. Natawaza kwa siku nika kamilioni moja. O Mungu naomba atoke mtu ataka enijali na apende kunipa milioni moja. Angalau nipunguze wenge naomba. Kama kuna mtu anaye nikubali ule kinoma nipe milioni moja. Itasolve shida zangu ona.
Million, 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 million moja.
Moja.
Million, million, million moja.
Moja.
Million, 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 million moja.
Moja.
Million, million, million moja.